Ahoy.
A wedding just for life is the quality.
Hey mama, oh, 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 oh. I am mama. I am mama. I'm Kemi, I'm cool. Anafunguri ya majibu akiru. I go maniki wana wiwa po yu. Mr. Designer ba.
Duduli kibodi.
Shoyiri kuwaka, shoyiri kuota. Watu wali kunywa sana mpaka wakagala gala. Nye toredo kazima wauni wa memlamba. Sulise likuwa apira ija wakima. Ile likuwa kiburu kwa mtani mitambaga. Sante mwemsi unajua bado noneka nafa. Ila napenda kisikia. Mina penda nikisikia mweze numzi kwa singeri zima zote wa shamoja. Mpaka wauni wangu watu anapenda singeri South Africa anapenda. Yani mpaka mabaria watu anapenda singeri wa Tanzania tunecheza. Mpaka mama Samia nae anacheza singeri. Oh mama. Zima zote washa moja mzi kwa nyumbani. Nikifungwa kigodoro tunarukaga kama utani. Zima mapiano washa moja mzi kwa nyumbani. Nikifungwa kigodoro tunarukaga kama utani. Singeri, saga, kachiri, njoni kuone. Singeri, saga, kachiri, njoni kuone. Singeri, saga, kachiri, njoni kuone.
Oho, ji, luligi bodi unalona.
Oh, najoy mziki na nausikiaga. Najoy mziki na nauchezaga. Miniria za mziki kipindi bado mdogo. Kipindi chona sunga shure so kidogo. Naniria za ubishi kino mpaka kigogo. Na ufalma mbagala megewa bado mdogo. Naniripiga kerere na sambi kama mpogo. Nankajipisha visingeri bado mdogo. Na bado nani unami kama mdogo.
Shoya janari nuna kuro. Shoya janari nuna kama mtoto chokwa. Ji, soundi itwaga kigodoro. Kipindicho hapa twanga palidi chokwa.
Oho.
Minapenda nikisikia. Minapenda nikisikia mweze numzika singezi mazote wa shamoja. Mpaka wanangu mimi hota na cheza singeri. Mpaka Brazil na cheza. Singe, tuyu na kigonga singe. Asani maro na singe. Njombero cheze Kongo singe.
Where to cheze, where to dance. Where to cheze, where to dance. Where to cheze, where to dance. Where to cheze, where to dance.
Wanangu wa Kongo,
where to
cheze. Kenya, Burundi, Zimbabwe, Baga Naija, Nigeria, Malawi, Ethiopia, Morocco, Senegal, Baga Ghana, oh, Baga Zimbabwe, Zambia, Ivory Coast, Itabash, Umbe. Anikiwa zangu kupeta musiki. Anakubali sana producer Duri Kibodi. Anakubali sana waze wa New Life King. Anakubali sana Kodi Nyao Star. Anakusalimia sana Obama Mjesh Wodamu.com. Anakubali sana Idos Nani. Anakubali sana waze wa Uswazi Bon Talent. Anakubali sana Kandoro Baba. Anakubali sana meneja Isa. Anakubali sana producer Seven Touch. Anakusalimia sana meneja Chazi Piso. Amaro wapake picha we.